nipunje ongeza dunisha nugewa unavyonidekeza raha zapiteleza kama chipsi chumbeza hata ukinipa siseni
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 baby nipe yote siseni
siseni
siseni sikufiche siseni
siseni
Nani sama soti Kishimo teleza Na yo speedy karoboti Kasarani mtu watoki Nacheka ukini kwenyeza Venye nogo pakumizwa Sumeni tuliza Usinipunje ongeza Dunisha nugewa Pitiliza Kama chipsi chumbeza Ata ukinipa siseni
Siseni